fofa moɗo onon hettinantoɓe habaruji studio kala ngukko sukaɓe ummatore hande alal min Aliou Ñalli Abdoulmoune yettinta habaruji ɗi anda hen moɗo haddami ɗoodi Oumarou fofa ma Oumou
fofa Abdoulmoumoune hande habaruji min ɗum gaddanɗamin
nder habaruji meɗen ni hannden ɗi joguiɗen ɗo andanni en puɗɗiran to andanni kande jeune de l'union des églises évangéliques et baptistes du Niger ko waɗa to andanni dogonduci nder yewtere pindinol meɗen hannden hanno ɓowɗen ni tariki suka ummatore goɗon jeeyaɗo to andanni nder huɓere gaya gaddeten hanno ɓowɗen nduni sa tantiren pijoji kocconinol ɓalli Oumou championnat national handball o andan ni ko leydi meɗen ni ko tefol coupe muɗum ni altine bittiɗo o andan ni ɗum fuɗɗa to andan ni nder huɓere ñamede andan nder nokkure wiyetede académie des arts martiaux
nonnoon jati Abdoulmoumoune day nogay e tati lewru dumo gonɗen nder mum kan ɗum fuɗɗa ɗum yahan ɗum hantowa dow nogay e jeenayi ga heɓugo fama jaadi min Hawa Mamman o waddani min fama dow mum nani ko ɗum firta e ɗengal fulfulde
région ji jeɗɗi ɗi leydi Niger dow région ji jeetati ɗi kañum woni ko waɗi fotti horejo fedde handball ɗi mbiyeteɗo madan kader habi Batu Moussa Hassan o wi o welteke sanne ele gollal ngal no warri ni enda
région ngi jeɗɗi kammin godi ɓe fuu ɓe gardi himɓe mabɓe pelle worɓe sappo e tati woodi pelle rewɓe jeɗɗi dey région mo maraɗi kan tan woni heɓay garki kenga waɗanden hannden himɓe kollodiri bawal
a barci Abdourahmane paɗɗo baluji nde noon omo hooli sanne fedde nde woni nder mum nde
as stade mo ñamay nder mum mi woni altine bittiɗo o endan min latiɗi as stade mo tawa min keɓi jalorgal dow mabɓe hannden nde doso e zender latiɗi minen e maraɗi latiɗi
avec maradi
nana firdawsi haruna ƴoyna région mo zender o wi jon o kay fijirde fou wala ele golle ɗe
min fottiɗi doso ɓe jaali kemin nde hino min ciryoto fa woɗa
horejo fedde leydi Niger hawjinde filla handball o endan o holli wiide ke hewɓe fuu wawde mumen ɓeyde ke sanne ɗum du konnano holla wiide hono handball o endan waɗan sembe eley ñalaɗe garoje nder leydi men Niger
kan national des jeunes des églises évangéliques et baptistes du Niger kan waɗi hawrinde muɗum to andan ni dogonduci sappo e joyi yaade laso e goo lewru uttu du enda
nonno Abdoulmoumoune ni pottal ngal ko waɗani pottal gasugal noon ɗum dow far ɓangguere hano janguinol e fa han kasen ekkitagol hano golle noon ni nani ko jaadimin Abdoul Aziz Dayumma waddani min
balɗe jeegom woni ko sukaɓe tokkuɓe dinna almasifu ƴuɓe nder région ji fo e leydi men Niger gaɗi ɗo ena dogonduci gam batte hokkude sembe yaade e julirɗe mabɓe sifu ɗen enda kañum e ɓeydandeɓe wawde tokkude dina kam simon so ndeyi kawoni horejo fedde sigilinde oɗo batu
komin tefata kam woni ɓeydude andal sukaɓe ummatore de enda min gi'a ɓe laato gonɗinɓe almasihu mawɓe hidde wonde nder ɓerde mabɓe de du ɓe peccidade wondiraɓe mabɓe ko fuu toɓe tawa nder burnam mabɓe
o batu tanoro hitan ɗum watte no woodi jaati kulle moƴƴereji koɓe gatta nder muɗum simon so ndeyi
min gaɗanama ekkintinoje min jaari du balla amin nder loktorore min kokki kataje miɗen ɗuuɗi yehuɓe kokkoɓe ƴiƴam muɓɓe
warɓe fotti oɗo batu kamɓe ɗo ɓe beltake sanne dow ko waɗa ɗum endam lydia johnson e moussa lache
mi weltorake sanne e pottal gaɗagal gal no hokkayyan laawol mi fondita hoore am e ko woɗa fuu mi woɗɗoɗi min keɓa jehol yeeso nder gurna
gonga mi heɓi du ekkintinoje lobbe balliran ɗe kam mi waɗa burna am no woɗiri faa mi nafa du wonduɓe
seyni nde ɗum hewtoye duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay ɗiɗi koɓe gaɗa batu hono o enda capan tati e ɗiɗabadu konna o laatoye to wuuro wongo
nonno Abdoulmoumouni har ko ƴewata sukaɓe jangoɓe noon ni ɓe wuuro agades kamɓe doni ɓe goni ɓe kokka sembe fota filla golle hano hokkol habaru noon ni
noon jaati waɗi ummo ga hannden ni de en daari cukaɓe ummatore de endan ni no woodi ɗuɓɓe wadduɓe ɗereji mumen desi nder cuuɗi radio ji ɗi endan gan tefude ekkitade gollal ngal endan kettino ko anise karimo waddi firta ɗengal fulfulde
ɓe jangoɓe fuu muyeynani heɓa laato hokkoɓe habaruji
bako jande dow andal dewte kan gaɗumi ko sakitini mi suɓana golle hokkol habaru mi waɗa tindiyago e himɓe
mi suɓake golle hokkude habaru ngam mi hiƴi koɗe ballira min cembin ɗina fina tawa leydi meɗen min pirta ko e himɓe tammude an kam woni mi laato kokkowo habaru ñeñuɗo gollowo nder cuuɗi habaru leyɗe
duniyaroumarou
sani horejo radio tawaɗo e nder wuuro ngon endan o wi o heɓi hewɓe warɓe ƴami ekkito nder radio makko on
endan
min gi'i ko jangoɓe ɗuɓɓe no gara tefude ekkitade golle min ekkintini nder mabɓe jo golle kokkol habaru ba joni dum talki wobbe mabbe no gonanimi min daray igine
on n'a pas encore traité
e do ko sukabe teddini latade hokko baburuji do agades gollan latingal no wodi battane sanne
Umu hande ni tariki sani madugu bonto suka umatore dubi laso e jeegom jiado to enda nidar hubere ga kan gaddanden himbe no wodi ko beedata do munna
nonno abdu mumun day suka umatore non mo wuro gaya dun do ko watti yeso kan woni o heba o yi'a gehol yeso heba ma der chakantarare makko nonni dun do fa han kasse o nangana han wuro gon der golleji mun nonni gam bantari hebo day nani fama ko jadimin Fadel Alu o waddani min
sanno balejo mo bandu potordo suka ummatore gaya mo misali lobbo imo wondi talkuru timol jande ko licence do filla nyamandeje nyiboji baldu sani kan singi fedde hadin kai gan suka ummatore nautoro gam bantari
le premier aspect
arandeni ko himbe kani andude kan woni endam kammi ardini yeso ambe den gadamu ko watta ummatore de endandu wawa waddude ballam ko yara leedi niger di enden yeso gaya kandu edu
gaya en particulier
Allah etittinkinaku gu o won imo wada onati der pelle kewde I wuro gon heder assurance maladi
vraiment c'est pas compétent
de gonga nyenyal do mun dum tugi himbe chuba chubaki kawjido filla committee assurance cellal himbe odu Allah kanni wadi mi suba mi ardina komiti
de nous ce que nous sommes
dere gollegi di o wonmo wada sani madugo bonto no holla
ce qui me motive moi
ko buri sembin indekam kan woni mi wawa wadude balla hore am min du der ko yara leddi di enda yesu ko watta du fa handen jamu bani Allah wadi neddo wala don non dum sedo wi ude ko neddo wadi ni Allah du yobiran neddo ko mi laaki
o wi no handi sukabe ummatore horra hakkilloji mu'en do ko moddinta gurna mabbe
handen de neddo suriyake ibe godi tinkinaku ko watta kampaniji kingi wobbe ade golla yadu yeso hebo
des activités
sane madugo bontoni o wodan dubi sappo didi ko o jippini qur'an
Umar ko darta fiyoji coñol balli di enda ni se bien ko bi leedi Niger jihudo to enda ni to fiyoji paralympic to enda ni Tokyo 2020 o enda ni o itama der duggu dada do enda ni do metri jihabre dum du mawni wittina de enda
nonno Abdul Mumuni ko welira he berne jalol gal gal tammude mun wada nonni hebaaki
don jati wadi umu dum wela he berne amma mi cintinan himbe duuni fa handen ko der fijoji paralympic tokyo di andan ni fati hamidu bi leedi niger o andan ni jihudo do inde leedi niger do fijoji paddol bodde kandu didi lewru september waruru du andan o watta fijoji mak allah hukumu sa do min kantini kokkol habaruji meden ko sukabe ummatore se jiddirgo don de allah yarim